Shiva kuwa pange ndarame fshirikiti pa muviri yokwe tangwe Walishiva kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe Iwe kuchitafele wa
Olewa
Iwe kuchitafe joa
Onjoa
Aletachio shodazi
Shoda
Faka manja kukokosi
Moko
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment mini aspana sosi? Iwe kuchitafele wa
Olewa
Iwe kuchitafe joa
Onjoa
Aletachio shodazi
Shoda
Put your hands on your bokosi
Moko.
Do you know wabano mukuba, golide, emeroju, kukulu kungu Did you know nga watu umekepo, baku kumba napo kuwa ifunya mulu kungu Iwe kuchitafele wa,
olewa,
iwe kuchitafe joa,
onjoa
Aletacho shodazi,
shoda,
faka manja kubokosi
Moko
Walishiva kuwa timfya muisho na mukarare kwa burano kufiruawe Walishiva kuwa twika muanza mutare mambito wera na muanambewe Iwe kuchitafele wa
Olewa
Iwe kuchitafe joa
Onjoa
Tacho shodazi
Shoda
Faka manja kubokosi
Mungu
Do you know ati kuwa leta mochenji mufami ndolo muli ndende kufipa Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life yaba kuika Chako fele lewa
Olewa
Chako fe joa
Onjoa
Tacho tozan shodazi
Shoda
Manja gwira ni kubokosi
What you ziba with your type of body You can get the money to impress your mommy Do you know you can move lupidi With your mobidi ngape wobutani Kushitafele lewa
Olewa
Osanshapo na joa
Onjoa
Head knees and shoulders
Shoda
Biga maboko kubokosi
Boko
Now ishibanga wasarapu kepo tekala Wayama kumwakula ndange Now ishibaku wapangi kanga King Buka jizo norontire badange Wewa kuchitafele wa
Olewa
Wewa kuchitafe joa
Onjoa
Aletacho shodazi
Shoda
Faka manja kubokosi
Moko
Ushawadi shiva tingori fetch best best fetch Kadi kuwa sababu na CEO Ushe sis mwadi shiva fetch nona digiri Kuwa for the money pabirola party for Secret feni lewa
Olewa
Atengu kama feni joa
Onjoa
So apeka tama shodazi
Shoda
Then pukunya po bokosi
Wadishiba life ya riba fe simple Sala puka ref chaladisha pinto Pene padi beat paka chinso Not padi ya wakota na marinko Just to the lewa
Olewa
Give daddy some joa
Onjoa
Amani ya kume shodazi
Shoda
Maboko ekate bokosi
Boko
Nexus Media.